Boy hater uyandilwa ngcono ndiyeke amdoni the big moves ixesha wena ngeku lenze mna nzezi singathanda uthetha I'm on my lane andifuni uba ngathi mna ndiyazibasela hater ndiyidanger kuwe ndiyingozi mandibona ndigobele wena undibize ngengozi uzama undiwisa phantsi leyo yintsomi I'm already for somtshana mona uzongazikophuli Boy hater uyandilwa ngcono ndiyeke amdoni the big moves ixesha wena ngeku lenze mna nzezi singathanda uthetha I'm on my lane andifuni uba ngathi mna ndiyazibasela hater ndiyidanger kuwe ndiyingozi xa ndibona ndigobele wena undibize ngengozi uzama undiwisa phantsi leyo yintsomi I'm already for somtshana mona uzongazikophuli
kuwe nika mna ndiyingozi xa ndifike ekhasela ndifika ndikhalisa umlozi ubopha sopha cause ngwayingozi Mnanika nzohlala liphana Nikalamu ngeke wanibona nsafa Kulo mculo nzohlala nispana Wena uthanda uthetha uphethwe kupapa Ubopha sopha nzokuhlaba imaiva Kulo mculo kudala sabalapha Xa besibiza bathi sizibakhulu Xa zibagcwele kuthi senza kakhulu
Boy hater uyandilwa ngcono ndiyeke amdoni the big moves ixesha wena ngeku lenze mna nzezi singathanda uthetha I'm on my lane andifuni uba ngathi mna ndiyazibasela hater ndiyidanger kuwe ndiyingozi xa ndibona ndigobele wena undibize ngengozi uzama undiwisa phantsi leyo yintsomi I'm already for somtshana mona uzongazikophuli